me the touch.
Future, and get some boss in town. Kuna katoto ka mtu yani, tulianza kama taniani. Mala kamenija kichwani, kana itawala akili yani. Nisipokaona silali yani, najisikia siko sawa yani. Ni kama kioma fulani yani, nakuwa kama ninaumwa yani. Sijui nikape zawadi gani, ama kazungushe pande zote duniani. Sijui nikape zawadi gani, ama kazungushe pande zote duniani.
Pale.